Abuwe wajja kuno ebizibu byonna byagenda mbwe wasenga kuno ewange byonna byakyuka oli wanja ulo oli buli kimu kye neetaaga oli mwenja ulo n'abatakimanyi bakwetaaga oli maanya g'ekika kiri ekitambuza omusaayi oli bulamu bwange yegwa malamu bukyayi ne bw'oli ntyawa ne bw'oli katugeze kale ne bw'oli nsembya ne bw'oli ntyawa ne bw'oli katugeze kale ne bw'oli nsembya I love you nze nkwagala kyenkanyi siraba we nkubuusabuusa nkumatira na bidii mule watali kulimba n'omutima gugwo tewali baali gy'okutwala n'obwakabaka bubwo yegwasobola obuyinza olitala emulisana nemu okusemba hey. Wanjawula kuba nonya obuyambi Baby girl you something, baby girl you something romantic. Baby love you something, baby love you something. Ne bw'oli nkyawa, ne bw'oli katugeze kale ne bw'oli nsembya ne bw'oli nkyawa, ne bw'oli katugeze kale ne bw'oli nsembya I love you. Katugeze kale ne bw'oli nsembya olitala emulisana nemu okusemba wanjawula kuba nonya obuyambi